Sing Alleluia Sing by Julie Knowles. This is the alto part. One, two, ready, here we go. Sing, sing, sing Alleluia, sing, sing, sing Alleluia, sing Alleluia, Alleluia, sing Alleluia, Alleluia. Sing, sing, sing Alleluia, sing, sing, sing Alleluia, sing Alleluia, Alleluia, sing Alleluia, 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 Alleluia. Sing, sing, sing Alleluia, sing, sing, sing Alleluia, sing Alleluia, Alleluia, sing Alleluia, Alleluia. Sing, sing, sing Alleluia.